waxaanay dowladda Garissa County ugu talagashay inay kor ugu soo qaado dadka taagta daran ee ku dhaqan Garissa County ayaa waxay sheegtay in malaayiin lacag ay ku bixisay wajigii koowaad lacag gaaraysa ilaa 38 milyan oo lacagta dalkani Kenya loo qaybiyay ilaa 18 group oo kala duwan oo dhammaantood ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee Garissa County.
anaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay fundigan ama deyntan waxa weeye waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment in dadkii ay ka faa'iideystaan bacshara ay ku galaan cidahooda u faa'iideeyaan ayay ka faa'iideystaan cidahooda u faa'iideeyaan baan rabnaa oo markaas lacagtan ay soo celiyaan si mar kale ay u qaataan ama dadkale ay ka faa'iideen marka horta danta intaas weeyaan niyadda horta la hagaajiyo laakiin haddaad isleedahay halahan qaada iskala carar haddaad dambina bay kugu noqon aakhirna hadda waa dambi maxaa deen baa la carartay deenna waa waxun waa la ogsoon yahay markaasa ogaada
Mudane Nadiif Jaamacadan gobanatooraha Garissa County oo xariga ka jiray munaasabadaas ayaa waxa uu sheegay in dulucda qaybinta lacagtan ay tahay in kor loogu soo qaado dadka taagta daran ee intooda badan u badan dhalinyarada dhexaad kale iyo waliba kuwa aan awoodin inay shaqeystaan oo helaan dhacaga ay ku shaqeystaan
way kuwada jira cid laga tagay ma jiro wood laga tagay ma jirto wood kasta group ama laba sida maartay loo baqadaha loo keenay ama loo soo habeeyey bay ku jiraa meesha waxaa maanta ama goobtan ugu hore aan ku talagalnay inay ka faa'iideystaan sideetan beneficiaries ama kuwa faa'iideysanayay oo lacag qaadanayay
dadka ka faa'iideystay lacagahan ayaa waxay aaminsan yihiin inay tani u tahay fursad qaali ah ayna doonayaan inay ku shaqeystaan lacagahan oo qofkiiba la siiyay lacag gaaraysa ilaa iyo isku celis ilaa iyo $5,000
magacayga waa Hibo Salaadur Dheere waxay jeema ku fogaanka Garissa County Disability Organization xaladii jiray waxaan u mahadcelinayaa gobolka Nadiif Jaamac sida uu noo caawiyay oo revolving fund uu noo caawiyay qas ahaan hatta department kiisa dhan ayuu noo caawiyay wax walba county ka soo baxo
magacayga waa Qoraxmad Doonto maanta waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan quruxda badan oo aboon Nadiif uu noo sameeyay maasha Allah tabaaraka Allah horta lacag la siinayo kac ku shaqeysta la dhaay waligaa ma arkan aan intaan joogo Garissa maanta koowii horta midaas oo uga mahadcelinayaa
Jacqueline Odhiambo oo kamid qoomiyadaha kale ee Garissa County haatan ku nool ayaa dhankeedu waxay sheegtay in lacagtan ay tahay mid aan interest lahayn ayna soo dhaweynayaan haddii yihiin qoomiyadaha kale ee Soomaalida ahayn
pia sisi tunafaidika tunaweza kupata tumepewa pesa kuna wale wampata 500,000 kuna wale wanapata 400,000 na tunarudisha baada
ya lacagtan waa lacag aad u wanaagsan hadii aan nahay dadka degmooyinka kale dalka ka yimidna mar walba horumarada Garissa County ay ku talaabsato qayb ayaynu ka qaadanaa halkan waxaan ku nimid group ahaan waxaan helaynaa lacag ilaa 500 oo kuna lacagtan waxay noqonaysaa mid aynu isku caawino lacagtu ma noqonayso mid riba leh sideedaas ayaynu ku soo celinaynaa 2 sano kadib marka waan soo dhaweynaynaa mashruucan lacagaha lagu siinayo dadka taagta daran annaguna waxaan ka mid ahayn dadka loo baahan yahay in la caawiyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dowladda Garissa County
ii pesa itatuinua sana tufungue biashara na tusaidie wenzetu ambao pia tuko nao kwa group
dunkan lacagaha ee loogu talagalay in dadka taagta daran had iyo jeer la gaarsiiyo ayaa inta badan wuxuu aha mid ay dadku aanu wariyeen in siyaasada kala doono musuqmaasuq ku jira dowladda dhexe iyo waliba dowladaha countyada dalkani Kenya aad iyo jarnaacyo kale ay marsadaan balse mashruucan haatan mudane Nadiif Jaamac aadan uu soo bandhigaya waxay noqonaysaa mid faafale iyo rajo gelin karta dadka taagta daran ee ku dhaqan Garissa County tusaalana u noqon karto in haatan isbeddel rasmi ah ay ka jiraan Garissa County Maxamed Faarax Shire VOA Garissa